Serigne Touba khadalahu wallahu makhtaralahu neena sama qaside yi danañu dem ba ci ay weñ lañu koy jange bu kërëgé dotul am jariñ siwna day xamné ni day wañi barké bi naka nonu mool yi day wañi barké minimi lima bëgg wax moy jang ci minnum loxo mo ëpp barké lilay xamal deug deug waxe Serigne Touba khadalahu wallahu makhtaralahu ci lolu moy ki tamu jang ci ay radio bu ko amul dootu jang wala bu koy def du ko gënal kon melna ni yalla taxatul te jëf bu yalla taxatul amul jariñ wallahu a'lam amna ño xamni Serigne Touba khadalahu wallahu makhtaralahu dalena fetele won ci Daré Kamil waxtu wu nek ñuy bind ay kamil nor ak nawet bokku na ci Serigne Abdou Gaye Serigne Ndiaye Siss Serigne Alhaji Nyan Serigne Ibrahim Nyan Serigne Mor Samba Serigne Mor Sey Serigne Aliou Ndiaye Serigne Modou Hawa Ndiaye Serigne Mor Ndiaye Serigne Ndiaye Arène Serigne Aliou Sall Serigne Mohamedou Silla Serigne Abdourahmane Cissé Serigne Mandiaye Serigne Lo Serigne Demba Kébé Radi Allahu Ta'ala Anhu naka nonu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana Radi Allahu Ta'ala Anhu téewul mu ko daan boole topoto gani nari ak bin khasside yi ak di nod naka nonu serigne mohamoud habib mom mam tierno radiyallahu ta'ala anhuma werna lol kep ku ñu tuddé serigne touba khadalahu law makhtarlo ñukoy wax modou ñeek serigne bi di dem ci geej gi la waye kep ku ñuy wax cheikh ginaaw bi mu dikké la werna lol